CK Music promos.
One Zambia, one nation. Ingoma shirile mu one nation. Tushana masha. Kale kale kunoko ya fumi na mu one nation. One Zambia, one nation. Ni one Zambia, one nation. One Zambia, one nation. Ingoma shirile mu one nation.
One Zambia, one nation. One Zambia, one nation. Ni one Zambia, one nation. Ingoma shirile mu one nation. One Zambia, one nation. One Zambia, one nation. One Zambia, one nation. Ingoma shiri lemu, one nation.
Wachita shanya po. Son. Washala, washala. Washala, washala.
Mkatumu.
Washala, washala. Dumone amashamu, one nation.
Peace wakaunga, nasiba socha na mutima wankunda. Hapa kaunga balunda, takamati watikangi wanutunda. Mufilika jealous number one, bani bundulila bamulamu. Friendship nowadays ni scam, utenti zipepe la chepa mozi kagram. Kem wauza ifatuacha, unatonsa mona sacha. Matita mbila pamwela ibatacha, miofuta kutibancha. Na bamukabe neku beach, bachamfula na peach. Brani ya pinki, gelo yene na tere datima siyapo ink.
One Zambia, one nation. Ni one Zambia, one nation. One Zambia, one nation. Ingoma shirilemu, one nation.
One Zambia, one nation. One Zambia, one nation. Ni one Zambia, one nation. Ingoma shirilemu, one nation. One Zambia, one nation. One Zambia, one nation. One Zambia, one nation. Ingoma shirilemu, one nation.
Kukiri kwikiri rete fi miongo mena. Eko chalila nishinati ponena. Turashana tatuwa vana los. Tatuwa kwa taka so tushitila bonse. Kuno tushe ni muku mfabuino. Chua filo kushana apadi minyo minyo. Life ya ripoku kande mfana buino apa. Inende mfana buino apa. Location ni tulipaka WhatsApp. Pakuti mfume kuno paka WhatsApp. Dinechi baby chanda pa nomba pa.
Bebe nomba pa.
One Zambia, one nation. Ni one Zambia, one nation. One Zambia, one nation. Ingoma shirilemu, one nation.
One Zambia, one nation. One Zambia, one nation. Ni one Zambia, one nation. Ingoma shirilemu, one nation. One Zambia, one nation. One Zambia, one nation. Ni one Zambia, one nation. Ingoma shirilemu, one nation.
Washala, 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 washala,
mkatumu,
washala, washala, dumone amashamu, one nation.
CK Music Promos.com.